Oh no, no.
DJ Spider. On the
Westside Music yeah, Block. Yeah.
Right here. The network God. The Prince of Arouse. With Kaira Waya. Na Uluti Wani Bulaya. Nga Utalili Wena. Utalili Wena. Anikaze Tuanina. Ulimito Wani Wena Waka. Let me follow you. Follow you. Let me follow you.
Mwai imwa mioko chipi chipi ni sweli nalila kuna hana wena walila to nikatawa anikakubona jikizeo nikalatelela follow inge komo kwa joko
oh, oh.
Download it from westsidemusicblog.net.